Lawmaker.
All the music on this one.
When you can find your lawmaker.
Up on this one.
Sikuulizwa nimelalaje au nimeshindaje, japo hata SMS itumwe ulimoni, ikifika usiku naambiwe baby good night,
baby wangu where are you? Benzi wangu, where are you are? Where are you are? You are.
Baby wangu, where are you are? Where are you are? You are. Benzi wangu, where are you are? Where are you are?
Baby wangu, where are you are? Where are you are? You are. Mpenzi wangu, where are you are? Where are you are? You are. Na misioni wako ni peti peti,
peti peti.
Nataka ni bebike,
ni bebike.
Simuoni wako ni sitiri moyo wangu, akili haishike. Sasa nitapendwa na nani? Rudi tu yajenge nyumbani. Uko wapi uonekani? Where are you? Kama nilikosa zamani, nimeshaomba samani. Kwani uko wapi jamani? Where are you?
Baby wangu, where are you? Where are you?
Where are you?
You are.
Mpenzi wangu, where are you are? Where are you are? You are.
Baby wangu, where are you are? Where are you are? You are. Mpenzi wangu,